bona twetu kuba kupitiya pro Peterson. That's on this beat, that's on this beat, that's on this beat, ngeyakola mu. That's on this beat, that's on this beat, vamukuta chikuve ngali na kuwaka. That's on this beat, that's on this beat, that's on this beat, ngeyakola mu. That's on this beat, that's on this beat, vamukuta chikuve ngali na kuwaka. Ali yo biti mujulira uwama tu matono come closer sembera zinamo bulamu wachisela bela nechi confide vuni to swala tokatani kabacho tu tuchukube paka subo ralelo tusula bela kiria kote sumakira bona abagezi banji buza kukaihula che denari kole kiziko wakola marwala zinamo tasanyulye walwala akusinza myaka ye wakanara baleke baje betaga kubasabira. Rapandas masalamba, what's gaba sera like red and wizo tongere fenela. Maheta siwa sasira sere gangubi la dada sita bayiku wapote wa sobola. That's on this beat, that's on this beat, that's on this beat, ngea kola mu. That's on this beat, that's on this beat, wemu kutachi kuwe ngari na kuwaka. That's on this beat, that's on this beat, that's on this beat, ngea kola mu. That's on this beat, that's on this beat, wemu kutachi kuwe ngari na kuwaka. Nasazeko wali wana deyaso kuwa kulaga kotirewe vya wolo koso nerapu ensalo kusinga kubiso vyanko lambarunyo kusinga kondo kumbiso echiro tuzirie misana tuba muhaso tetupo webi runjibiri maso tosaba patonga tukola rehaso tuchukube sito yetoba kalaso nukola mbo ikatisina vivya kerewe vya kukopaleta yo rutini yo balunya mazina gali mnulio kolevi kanga heta achimanyenti guochari yo. Yesu diye de unowebu debo, show us what you got na kachori nao. Wewela ama chobawa kufawa yesa watuwa ulaba saja kubatari na nkizo. That's on this beat, that's on this beat, that's on this beat, ngea kola mu. That's on this beat, that's on this beat, wemu kutachi kuwe ngari na kuwaka. That's on this beat, that's on this beat, that's on this beat, ngea kola mu. That's on this beat, that's on this beat, wemu kutachi kuwe ngari na kuwaka. Chok, zinira kupiti tovako, exito mutamu hite mwela geko. Owachibanga nawe sako, te wali ujamanti bukena kukuatako. Alabi kaside chungo kasalako, tewe la mkutawu tasingo kasabako. Alabi so uvigwe mwamugama kate sakarabi antalo mbenyaka jintiwe wajikuteko. Madamu nyenya bintuwe ndawe sivya fako, the way you shake your booty vedela wasomako. Wane mpisa kutuwa kala za boss kevi tala vya tutete bere ya tole tachitoko. Chidongo chikute yesi muyojako, wate massive tune ono DJ aliko. Shiki body bakuteba liwa vee kile saa tobi nyagwe neo kanzi nga kutuwa lako. That's on this beat, that's on this beat, that's on this beat, ngea kola mu. That's on this beat, that's on this beat, wemu kutachi kuwe ngari na kuwaka. That's on this beat, that's on this beat, that's on this beat, ngea kola mu. That's on this beat, that's on this beat, wemu kutachi kuwe ngari na kuwaka. Tewi nagwa DJ jitongele petu wakatandika. Tewi nagwa jitongele petu wakatandika. Redemption.